burapre.com.
Pamoja.
When baby, when babu, when dad,
Kazaro.
When mama, when baby, when bab,
Kazaro.
Tama, I saw as you sick,
Kazaro.
Niko yule jama, niko yule katia, fanya kazi mashuhuni kila kona mtia. Wote wanakubali na kuna anakatia, kutoka pochi mbeja, kwanza wanashanga, nimesema bosni. Kwa kwanza silari na sinzia, ujasikia. Wea yo maneno ya kuambiwa, ujambiwa mama. Halo kuambia na ikambia da ya mpea mishajua, hakuna anasumbua.
Casaro. Don't get it, ain't okay.